I don't need flesh like oh.
You need the fresh like me.
I like sweet things.
Oh, so you need the fresh like B. I'm a funk bongo flavor, fresh like P, about touches.
You're fresh like tea.
Guys, kusu rap, kuna watu fresh like we. Skoda ghetto chart bibo, fresh like yeez. Usalama upo niko fresh like tease. Hata tema yai, how I soundi fresh like these. Kinacho nivutia baby, hauna ego. Sio tu moyo, nyombe mapafu nikupe figo. Jogeto nikupelege tu mpaka kibo. Yule shogako mwindi mwambia simogope bibo. Sister do fresh, minwe sharobaro bang.
Wesharobaro.
Niwe sharobaro ha? Yani sister do fresh, minwe sharobaro. Ata kikosa nikifoka.
Please, foka kisharobaro oh. Baby
Mama sister do fresh, sister do fresh. Lafu nana gawa cash, nana gawa cash. Yes, mdogo wake wa kazi, yes, mdogo wake wa kazi.